Ururka horumarinta bilaanta gobolka Bakool oo Yusuubiyan ololo walbarasho korlanka gaado ogoonta bilaanta kanool degmada Hodor iyo waliba xarunta dugsiga ururka horumarinta bilaanta ka gobadana munaasabad kooban oo loon ku targalay in wala ka bara bilaanta waliba naa ku qayb galay gudoomiyaha walbarashada degmada Hodor aqoonyahana iyo qaybo shir dumaga bulshada muhiimada lan gobada munaasabada iyo ujeedka loo kulahay waliba faafayn ku biday gudoomiyaha ururka horumarinta bilaanta gobolka Bakool oo wax aadan
barashan baahna iyalay wal barani ma wal mabarda lankii una ta wal barasha wali buah nay furina eedan ma siye awladay lay wal barani ma wal mabardan lankoy wal barayna leen ma bar neeb iyalay wal barani un lankii aniga qaal gaari lankii wali buah aniga hagaajin khair alasi
may ba eedey leey ku tijaan in kun wal barani tikaran kaane eedey eedan ka ma hasna eedeedana kama hasana waxa barashada uu nana leeyahay mayba wanaagsan xadaalay intii ilaa oo walbarana
dhanka kale aanu ku midaysan masuuliyiinta iyo martida ku qayb galay iyo ka dheerade muhiimada ee leeyahay in wala bar bilaanta
wayba nin bidla ee wayba intan roogne dahfurki iskuulki oo una hor ambalan qaadni oo haye qaybta wax oo ku mid haye hadafku una lahayni oo Bakool Women Development Organization lahay ee kaas oo ee intii haweenka walna an qoraan walna an akhriyaan wala ka bar iyo
maamooyinki degmada Xudur masaxeer gobol oo ka roogni ka shaqeeyaan inni ilaahay gabroogo wal habaradi oo geeka madwalba ani la wadaage na iraan maamooyinki walan ka saan oo walna an akhriyaan walna an qoraan yasiin ku kaaban hooyooyinkii oo beti ee NGO-ka horumarinta haweenka wali reena maamuuinka walbaraan wali hadafka in ay horumarinta haweenku ma qaadan inuu isku qaadanayne in wal oo muuqad la arago kuma hasar yana ere
sida baarka qoran Bakool Women and Development Organization ini macnihi la hela dad haweenka insirun oo caawiyo dhinaca waxbarashada ku caawiyo runtii in la helo wal muhiimadii leeyahay ee markan ka horreeyay waxbarasho ahaan way sii sheeganay waxbarashada ma aato oo dadka yar yar ee wala baraw ma aha ibtidaa qofka markuu is dhaladaw ilaa iyo dhamashadiis waxbarashada ay ka jiraa qofka waxbarasho ma ku dogo gabroon eedan ma hasiin mar walba na garab sirugna walaal walaayniin ku baahdaan xisaska labiyaan hadii uu nafadaan oo iyo baahidii kooyta runtii ee diiran ma santiin
waan isin ku dambuyo hata maamooyinka kiigin hata wal si bartaan fadhe isla isin in scribble hata meel fadhe qof koob active yahay hata wal barashada oo bilaab bilaab active fadhe adina barak maal maalmeenta ka darsan aan wala sahmiye hadii sidoo mihi maanaha iyo weel hata yar korto ma waqtiga geed si bart eedan ma santiin
baagiyo wal ku qabdo koro ama ururku haweenku ma saaro koran nima mulaan garab surun wasaaradda tacliinta ma eedan ka baan daqan lan kasto waajibaad ee guddo ama heer ku soo madas roog ka tiig liyaan erti fasalka koowaad ila lamaad ila dugsi sare heer jaamacadeed arga saata aalamku facebook ay hob isin fiiridan hooyo kunoo je erto fulo jaamacada ku kooyne bal barashada ma kheerin laakin dadkii kan awli ee mid gobolada kala ku dambayne oo gubertow bil guursaday isku dhaafas ana hooyo banagaday wax barasho mu ka jiraa raas dad kuwii oo irrelle sagaal jiray wal barado ay jaamacad ku kooyo atana wali hadho ayana gubro walaalegaane madona una dalni shaqada faylayo gobolka kubadan ee iyadaan ka mahadnaqaan unoon wali balangaadana in ilbaab kasto ku hirim la garaan sidii ku furmo fadhi.